Here's another one of you. Nikonge moyo bas, nitoe wasi was. So najua man's kwa biz na mitikas. Tukipata muda dagonga tumba glass. Hii ndo nafas, tufunge syllabus. Na kupatia kila kitu napenda. Hakuna story, wala kalenda. Wenzako nisha pita nikawatenda. Ila po kwako tundo sina agenda. Sifikiri mara mbili kusu paper. Cheki manzo zako wanavogirator. Me so handsome, ila ni creator. Nikijisikia na onga na saper. Shazunguka sana ila nataka wife. Mizina iana kama utakuwa right. Toche kuzungushana vanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Nipe kile na chotaka. Kama ni kweli nakupa na chopenda. Oh na 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 na.
Chaka, chaka, chaka.
Hata rafiki zako wananisaka. Wanakono na boldies na vakupa bata. Mandinga, makali, mikasa, sukasa. Mikasi kwa mbali, atoki mtu kwa mkapa. Miaka liopita likuwa sishikiki. Unya mwezi mwingi kubadilisha mabinti. Squeeze weekend studio na pigia mabiti. Si unajua tena mziki na mziki.
Shazunguka sana ila nataka wife. Mizina iana kama utakuwa right. Toche kuzungushana vanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Chotaka kama ni kweli nakupa unachopenda. Oh na 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 na.
Darling.
Yeah.
Tuma kwa namba hii.
Ladies and gentlemen. Kwa hiyo unacheza wewe.
Shazunguka sana ila nataka wife. Mizina iana kama utakuwa right. Toche kuzungushana vanya kusummarize. Nakupo na chotaka, you're so nice.
Nipe kile na chotaka. Kama ni kweli nakupo na chopenda.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.